right on time, okay? Magic kiss, you ready? I'm coming. Yeah, Batman.
Magic kiss, baby.
No power. Nakupenda hadi naogopa. Kuna muda najikuta naropoka. Maneno yanitoka. Ungae kama mbara mwezi niwe yako nyota. Ukiugua niwe wako doka. Ndege ni kuifazi kwa kiota. Yani pambe, yani bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwezako bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninazikwa. Ujanya wanisha. Look up high, baby, look up high. I'm gonna need you. Look up high, baby, look up high. Straight to my bed tonight. Look up high, baby, look up high. I'm gonna need you. Look up high, baby, look up high. Straight to my bed tonight. Nyumani sifosiwi mwenyewe narudi tu. Nikiwa mbali nae nahisi na mkosa. Moja mbili haikai nkimkosa. Sibure kuna kitu menifanya. Kama kuroga umeniroga vizuri. Nipe namba ya mganga nimwambie baby. Aongeze dawa ukinihita. Nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwenzako bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninazikwa. Ujanya wanisha. Look up high, baby, look up high. I'm gonna need you. Look up high, baby, look up high. Straight to my bed tonight. Look up high, baby, look up high.